Micah 3:1. Ngathi zwanini na zinhloko zakwa Jakobe nani zikhulu zendlu yakwa Israel ukuthi akusikho kwenu kwazi ukulunga. Verse 2. Nina nizonda okuhle, nithanda okubi, enebula kubo isikhumba sabo, nenyama yabo emathanjeni abo. Verse 3.
Enidla inyama yabantu bami, nihlinza kubo isikhumba sabo, naphula amathambo abo, yebo, nibaqoba njengokwasekhanzini, nanjengenyama phakathi kwebhodwe.
Verse 4. Kona bayakukhala kuJehova, kepha akakubaphendula, uyakusitheza ubuso bakhe kubo ngaleso sikhathi ngenxa yokwenza kwabo izenzo zabo zibe zimbi.
Verse 5. Usho kanje uJehova ngabaprofethi abadukisa abantu bami abathi besenakho okokuhlafuna ngamazinyo abo, bamemeze bathi ukuthula nongabeki lutho emlonyeni wabo, bamlungisele ukulwa. Verse 6. Ngalokho busuku buyakunehlela ukuze ningabi nambono, kuhlo kini ningabe nisabhula, ilanga liyakushonela abaprofethi, usuku lube mnyama phezu kwabo.
Verse 7. Ababoni bakuba namahloni, ababhuli bayangaze, bakumboza amadevu abo bonke ngokuba kuvela impendulo kuNkulunkulu. Verse 8. Kepha mina ngigcwele amandla ngomoya kaJehova, ngokulunga nangobuqhawe ukuba ngimtshele uJakobe iziphambeko zakhe, u-Israyeli izono zakhe. Verse 9. Ake nizwe lokhu nina zinhloko zendlu kaJakobe, nani zikhulu zendlu yakwa-Israyeli eninengwa ngokwahlulelwa, nihlanakazele konke ukulunga. Verse 10. Enakha isiyoni ngegazi neJerusalema ngububi. Verse 11. Elizinhloko zazo zahlulela ngemivuzo, nelibapristi balo bafundisa ngenkokhelo, nelibaprofeti balo babhula ngemali, bencike nokho kuJehova bethi, uJehova akaphakathi kwethu na, asiyukwehlelwa ngokubi. Verse 12. Ngalokho ngenxa yenu iSiyoni liyakulinywa njengensimu, iJerusalema libe incithakalo, intaba yendlu ibe izindawo eziphakemeyo zamahlathi.